कुन रेडियो सगले अमेरिका थी। रेडियो सगले अमेरिका उतता कबेग जमातात गलगले केस्ता सालमा वलकाजिर कबेग सासरित मेत्र बांडी दिगदमिलम दिगदमिशन इसोदुमी तो कुरत वाशिंगटन डीसी रा कदबरसु सगंता फान रोमो अमजल कबा فقوف ديودا راديو انترنتي ساتلايتي نايل ساتي فيسبوكي دان كنين سغنتا كين يوردوفتان دغي فتو تگين جالتا مو اكمولتن روبي فولبان ديدمي سدي بركم لما بديدما اكلكوب سيتيوبيا تيمو فولبان كود سدي بركم لما فكود سدي كيسو ميسان كيسان راني نموداندي تي بريزيدنتي يونايتد ستيتس دونالد ترامب كليس سكورا ولي غلاكه توكوما موتو موتار تا ساود اگيستنين اكجار ميچ الدنيا چاينا الدنيا رتي تمسو كوفيد كود سغلي فتغافتم تو تاسي سغافتن غتين باوندي سودان باتي توكو كيست ابرا اركا فرتمان ايغا كوفيفي قالاين بيتا مود ابرا اركا ابتوكو في جاتمت ايغول باي بودا موتو مان سودان اينيا كن لفسي دي نغدي كايرو اتتما باسيجرا አፍያይን ፓርላማ ኬንያ አባነረንጋ ሞቱማ ቢየቲ አከ ፕሬዝዳንት ኬንያታን ፓርላማ ቢየቲ ቢትም ሰንጋፈቹን ቢየቲ በላከይ ሰቡሰ ጀቹዳን ሞርመኒጅሩ ከነኒፍ ከብሮዳ ፈገጥ ኡምረ ሰገንታ ገኛትን ወሊን ቱራጅነ ደጌ ፈቶተ ኬንያ ፕሮዲውሰር ኢን ተምሳሰራ ብራናይሉ ተምሳሰ ኢንተርኔቲስ ሚዲያ ዋሱማ ከቅንዴስቱ ሞት ግት ገመቲ ኦዱፍ ገረጃለን ተንስ እንደበርሳ
አተሞልታን ከበጀምቶ ተደገፈቶ ተከኛ ወዱና አፍቀምኑ ኩኖ ተኩማ ሞቱ ሞታ ወጋን ሁንዴ ፈመሳ ቶርባተሚ ሸነፋን ዊጥ አተደርበዮተው ወረር ባረሲ ኮሮና አፊ ረኮሌጀ ጀቦ አዱኛ ሙደተኒፍ ወልተይንስ ጀባን ካን አዱኛ በርባችሳተው በረሳዱን ተኩማ ሞቱ ሞታ አንቶኒዮ ጉተረስ ኢፕሰኒጅሩ ጎሚን ወሊገላ ከጃርሜቻ ዱኛ ኩን ክብጠተ ከሌሳ ፈልሚገገሱን ከንጀል ቀበዮተው ዋይ ቫይረስ ኮሮና እትሱፍ አበምሲሱ መተዱሬ ጉዳ ካን ቢዮተ አዱኛ ጀጀቦታ አኒቱሬ ጎሚን በረና ኩን ተበባዌ ረረዱኩ በኮቪድ ኩደ ሰገሊፍ ጀቸ ገመ መርሰሪቲን ዮካን ኦንላይን ገገፈማጅራ አዱኛ ረት ነሞን ኮቪድን ቀበመን ሚሊዮን ሶዶሚ ቶኮ ከደርበ ዮተው ኩመድበሰ ገሊፊ ኩሚ ጃተም ንሞ ዱኡ ዩኒቨርሲቲ ጃን ሃፕኪንስ ወበቺሴራ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቫይረስ ይከና ፈጨው ሳዲፍ ቻይና ኮመተኒሩ ኦዱቦ ደገባ ሰቀምነ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰት ለኮፊነ ሞተባረሲ ኮሮና አንዱአኒ ኩመድበለማ ይሮገ ጅሩ ከነት ነሞን ፈዲን ቦባን አላባ አሜሪካ ጥጥኖሼ ኩመድግደም ሲዳ ዋሽንግተን ከሰ ጅሩ ጀለ አባኒ ጅሩ አላባን ኩን ቶክቲንሳ ነሞተ ኮሮና አንዱአን ኩዳን ከንበከቡ ዮተው ገረጀል ቀባ ወጋ ከናት ዱኩቢ ኮቪድ ኩደሰገል እርገ አሜሪካ ሴኔ አስ ነሞተ ዱማን ኩመድበለማ በከቡ አጀቹት በከሲዳ ዮካን ሞኑመንት ጀደሙ ከነት ስርና መንት ያዳዳን ተጃጅል ከንከና መዮተው አፊያ ኢማናማሬ ዩናይትድ ስቴትስ ናንሲ ፖሎሲ ለኮፍሲ ኦላናን ከነ ሞተዱ አኒካን ኢትሱ ኒደንዳ ማቱሬ ጀደኒሩ ከናፍ ኡመን ዩናይትድ ስቴትስ ሳይንስ ንገርጋረሜ ዱአሲች ሁ ማሉ አከትሱ ፉባቺ ሰኒሩ ዋይሎኑ ጂ ህሪዮኒ ፊ ዲንቅ ሲፈቶኒ ሀደ ሙርቲ መና ሙርቲ ሙሚቻ ዩናይትድ ስቴትስ ከዱአን ቦቆተኒ ሩት ቤደር ገንስበርግ ሀር አይሮዱ ማፍ ከበጃ ቀበን ኢፍሳፊ ጅሩ ሳንዱቂ ሬፋ ገንስበርግ ባቱ ገሞ መና ሙርቲ ሙሚቻ ሮቢ ሀራ ከፊደሜ ዮተው ማቲ ፊ ዋይለን ሳኒቱ ስርና አዳ ቆፋቲ ገጌሳ ሰነ ቦደ ሳንዱቅ ኩን ኡመኔ አከዳው አቱፍ ሃንገ ከሚሰ ቦሪት ገድ ከምባፈ ሙተው ንፍሰሜራ ኮንኮላታ ጉዳ ከሚሳኢላ አርዲ ወንኬስ ደርቤ ፍርጉግፈሙ ደንደው ከምባሊስቲክ ባቹ ደንደው በከሌንጂ ሂሪረ ከንኮሪያ ካባት ሙለሴጅራ ጃርሜያን ቆረኖ ከዩናይትድ ስቴትስ አከጀዱት ረጋን ኤኛርገሜ ኩን ኮሪያ ካባ አገርሲሳያና ከንሲያሳ እጣኑት ቴክኖሎጂ ሚሳይላ አገርሲሱ ፌቲ መርሰሪቲ ዋዬ ኮሪያ ካባን ቤከሙቶ ኳከጀዱት ፈኪንሳ ተላይቲ ራክብጠተ ከሌሳ አርገሜ ሃንዳረ መጋላ ፒዮንግ ያንግት agarsiisa waraanaa guddichaaf shaakala gaggeeffamaa jiruun konkolaataan guddaan misaa'ila baachuu danda'u kun mul'atee jedheera. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Paartileen siyaasaa maqaa Amaaraaf Oromoon gurmaa'an 10 ibsa ejjennoo siyaasaa kan walii calaqqisu mallatteessanii jiru. Mariin hundumaa hirmaachisee biyyattii keessatti itti fufiinsaan gaggeeffamu akkasumas dhaabbati sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessaa qoratu akka hundeeffamuuf ibsa ejjennoo kanaan beeksisanii jiran. Paartileen lameen walitti dhufeenya uummata Amaaraaf Oromoo irratti akkasumas dhimma walii irratti baatilee 10 irra deddeebi'anii marii gochaa akka turan ibsaniiru. Shakkii addaan qoodamiinsa wal mormuu, wal dhiibuu, maqaa walii balleessuu, gocha saba walitti buusuuf hammeessurraa of qusachuu qabnas jedhan. Lakkoofsa hedduminni uummataa haala amanamaa ta'een gaggeeffamuu akka qabu dogoggorri ammaan dura tures akka hin dabalamne mirkaneessuu kan jedhu of keessaa qaba. Sirna demokiraatawaa ijaaruun mirga dhuunfaa fi garee kabachiisuun yeroo yerootti sadarkaa sadarkaan filannoo walabaa fi haqaa gaggeessuun misooma waarinsa qabu jajjabeessuun qabeenya diinagdee jiran haqaan itti gargaaramu kajedhus waliigaltee kana keessa jira. Heerri biyyattiin ittiin bultu haala hundumaa hirmaachiseen akka fooyya'u bulchiinsi naannoo Amaaraaf Oromiyaa keessa sabaaf sablammoonni jiraatan hunduntuu nageenyaaf mirgi isaanii akka kabajamu nagaaf nageenya seeraa fi haqa guutummaa biyyattii keessatti akka eegamu namoonni qe'ee ofiirraa godaansifaman akka deebi'an jedhee jira. Marii kana mijeessuuf gam lameen irraa kan filataman Dr. Diimaa Nogoof Dr. Gabayyoo Xurune mariin kun bifa hunda hirmaachiseen itti fufee biyyattii gara araara guutuutti akka fidu abdii qabnaa jedhaniiru. Jaarmiyoonni marii gaggeessuun waliigaltee kanarra ga'an gama uummata Amaaraarraa ABIN, paartii guutummaa uummata Amaaraa, jaarmiyaa Amaaraa Natsabiraaq, jaarmiyaa guutummaa uummata Amaaraa, Amaaraa Hilwinaa Itoophiyaa Aandinnat Dirijit akkasumas Amaaraa Demokiraasiyaawii Haayil Niqinnaaqee yoo ta'an gama uummata Oromoorraa Adda Bilisummaa Oromoo, Koongireesii Federaalawaa Oromoo, Waltaatota Adda Bilisummaa Oromoo fi Paartii Walabummaa Oromiyaa ta'uun ibsameera. Bakka bu'oonni paartii badhaadhinaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa fi Oromoos irratti argamu isaanii Mallaskaachoo Ammaa gabaaseera.
Itoophiyaan seektara turiizimii kan sababa weerara dhukkuba COVID-19 akkaan miidhame of eeggannoon deebistee banuuf qophaa'uun ishee beekameera. Ministiriin aadaaf turiizimii kan biyyattii sababa weerara vaayirasii koronaan doolaara miliyoona 1 dhabuunsaa ibsameera. Itoophiyaan guyyaa turiizimii addunyaa magaalaalee biyyattii adda addaa keessatti kabajuuf jirti. Bulchiinsi naannoo Sidaamaa guyyaa kana magaalaa turistoota yookaan daawwattootaa kan taate hawaasaa keessatti kabajee jira jechuun Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Nagaan Sudaan kibbaa fi hegereen uummata ishee gocha kachachalaa hundee gaffa geeffate kan mootummaan gaggeessuun xaxamuusaa qorattoonni tokkummaa mootummootaa akeekkachiisanii jiru. Tokkummaa mootummootaatti koomishinni mirga dhala namaa kan Sudaan kibbaa jiru gabaasa isaa dhiyeenya kanaa kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaaf dhiyeessee jira. Uummanni Sudaan kibbaa miliyoona hedduun godaannisa walitti bu'insaaf dararaa waggootii dheeraan rakkachaatu jiru. Namoota siyaasaa duroomsuuf gocha hammeenyaa hedduu suukanneessaatu gaggeeffama kan jedhu gabaasa kana keessa akka jiru ibsameera. Paartiin Burundii bulchaa jiruu fi aangawoonni biyyattii bayiin filmaataa akka isaanii ta'utti tooftaa gargaaru hojiirra oolchan jechuudhaan komishinni qorannoo kan tokkummaa mootummootaa kan biyyattiif dhaabbate himatee jira. Komishinni kun gabaasaa isaa sadhuma kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaatti dhiyeessee jira. Burundiin qorannoo komishina kanaa jala yeroo seentu kun yeroo arfaffaaf yoo ta'u isa waggaa dhumaatis jedhameera. Komishinni kun akka jedhetti dhiittaan mirga dhala namaa tooftaan biyyattii keessatti gaggeeffamu bal'aaf kan gadi bu'aa jiru miti jedheera. Mootummaa haaraan amma argame haala kana fooyyessuu malaa jechuun abdii qabus komishinichi beekseera. Sababa weerara vaayirasii koronaan manneen barnootaa Afrikaa keessatti cufaman suuta banamaa jiru. Garuu waldaan barsiisota Zimbaabwee mana barnootaatti deebi'anii barsiisuu diduun gaaffii dhaabni daa'immanii UNICEF mootummoonni mana barumsaa akka bananiif waamicha dhiyeesse fudhatama dhabsiisan. Waajirri UNICEF kan Afrikaa gama bahaa fi gama kibbaa kaleessa akka jedhutti
weerari dhukkuba COVID baatilee darban torbaaf barnoota irratti rakkoo guddaa geessiseera. Gama raadiyoo fi marsariitiin barsiisuun immoo barattoota hundumaa hin dhaqqabu. Kana malees barattoonni nyaata silaa mana barumsaa argatan dhabaa jiruu jedheera oduun keenya kanuun.
Kana gaajirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Vaayirasii koronaa biyya isaanii mudateen ennaa wal'aansoo qabaa jiranitti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp akka tokkummaan mootummootaa dhukkubichaaf Chaayinaatti gaafatamtuu taasisu gaafatan. Kora waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa karaa teknooloojii intarneetii geggeessamaa jiru irratti kaleessa haasawaa dhageessisaniin COVID-19 addunyaarra tamsa'uuf sababaan Chaayinaa akka ta'e ka dubbatan pirezidaant Tiraamp dhimmoota duula filannoo isaanii keessatti ijoo ta'anis tuttuqanii jiru. Gabaasaa Paasii Wudaa Kuswaaraa tujubeetu dhiyeessa.
Gumiin waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa yeroo kaan haasaa hoogganoota addunyaaf hojiiwwan dipiloomaasummaa kan guyyaa guyyaa kan irratti mul'atu barana qabbanaaf viidiyoodhaan geggeeffame. Pirezidaant Doonaald Tiraampiin dabalatee hoogganoonni haasaa isaanii gama viidiyoon dhageessisan.
We will distribute a vaccine. We will defeat the virus.
Tallaalicha ni raabsina. Vaayirasichas ni injifanna. Weerara kana ni dhaabna. Akkasumas bara badhaadhinaaf bara haaraa kana keenyaa keessas ni seenna. Egeree keenya ifaatti ennaa deemaa jirru kanatti biyya weerara kana addunyaatti fidde Chaayinaa garuu akka itti gaafatamtu gochuu qabna.
Weerarri kun akka hin tamsaane gochuu dhabuu isheen himatan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Chaayinaa Zhang Zhuun garuu himannaa sana fudhatama dhabsiisuudhaan kan hundee hin qabaannee jecha COVID-19 addunyaan deebii akka kennu kan yaadachiisan pirezidaantii Chaayinaa Xi Jinpingiin gara waltajjiitti affeeran.
Fine. Any attempt of politicizing the issue or stigmatization must be rejected.
Dhimma siyaasaa gochuuf yookaan jibbisiisuuf yaaliin godhamu kamiyyuu fudhatama argachuun qabu. Vaayirasicha dura dhaabbachuudhaan tarkaanfii waliigalaaf yeroo dheeraaf ittiin to'atamuu danda'am fudhachuu qabna jedhan. Filannoo Yuunaayitid Isteetsi geggeessamuuf torbanneen ja'a hafeennaa jiru kanatti haasaan Tiraamp Chaayinaa irratti duula hedduu kan oofe ture. Kunis hoogganoonni addunyaa yaadi isaanii kun ejjennoo Ameerikaa dhaabbataa yookaan kan yeroo fi ka calaqqisu jedhanii akka yaadan godhee jedhu xiinxaltoonni hangi tokko. John Altman waaltaa tarsiimoof qorannoo sadarkaa addunyaa akkasumas jiyoo istiraateejiitti dura taa'a waaltaa Zabingi Brzezinskiiti.
Because how the American election plays out is going to cast a huge shadow on how countries in the world.
Filannoon Ameerikaa attamiin akka inni itti hojjetu biyyoota addunyaarra jiran kanneen akka Ameerikaaf Chaayinaas ta'e humnootiin kanneen biroon attamiin akka walii galan irratti dhiibbaa fida. Hoogganaa Ameerikaa jalatti ta'a moo loogii gam tokko kan Ameerikaa dhaabsisuuf ni yaalama? Kana keessaa hedduunsaa filannoon sun attamiin akka geggeessamu irratti kan fuulleffatedha. Biyyoonni addunyaa hafe sagalee hin qabu jedhan. Waashingtoniif Beejing gidduutti muddama hammaataa deeme kan hubatan muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guterres addunyaan lola qabbanaa irraa fagaachuu qaba jedhan.
We must do everything to avoid a new cold war. We are moving in a very dangerous direction.
Kallattii baay'ee hamaa ta'etti deemaa jirra. Addunyaan keenya biyyoonni dinagdeen cimaa ta'an lamaan caba guddaa isaan geessisuuf deeman humna ittiin dandammatuun qabu. Lamaanuu qajeelfama daldalaaf faayinaansii akkasumas kan marsariitiif dandeettii artifishaal intelijensi yookaan meeshaa hojii namni hojjetu bakka bu'uu danda'u qabu jedhan. Tiraamp haasaa qixxaata kaleessaa dhageessisaniin Yuunaayitid Isteetsi dirqama ishee kan nagaa buusuu ba'aa jirti jechuudhaan dhiyeenya kan bulchiinsa isaaniin deeggaramee fi hariiroo Abrahaam jedhamu kan tokkummaa Emireetota Arabaa Israa'eliif Baahireeniin tolfame san cimsanii yaadachiisaniiru. Kana dura yaada gumii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa irratti akkuma dubbatan Tiraamp mormii isaanii dinagdee addunyoomsuu yookaan globalization jedhu mormuudhaan imaammata isaanii alaa kan Ameerikaa dursuu jedhu ennaa ibsan lammii keessaniif ennaa kunuunsa gootan qofaa waliigalteedhaaf bu'uura dhugaa argattu jedhan.
Gatin Poundi Sudan Bati Toko Geset Ibarra Arka Furtaman Ega Kufefi Kala Inni Bitta Ibarra Arka Ibatoko Jatamat Egol Bayboda Motuman Sudan Enya Lafsidina Dekairo Atatama Basejra Angoni Motumach Umsabi Yeti Dadak Amagati Malak Abi Yeti Kapresanti Yeti Durani Omar Hassan Al-Bashir Retti Mormium Mataka Kasi Sanatas Gabbe Sudan Wallanso Kabajru Rakondina Dekun Daldaltota Gaba Sudan Gudicha Kasajana Kesa Jiran Mide Jira Jadama Gaba Sa Naba Muhiddin Soraturiyes
Poundin Sudan Jikhan Khis Khasara Apu Yunjirt Wabitu Dadalde Oben Sumtati Gati wan cufat ulkate biitilen muddam sukes jiraja tettimet. Adolesida brokes dollari amerikato ko poundi sudan dibito ko soddomi shani jijjiren. Turbankan kais, uyeden gaddammo dibbla mafshan tamtaati. Gabayan sajana faati, khasara funjirtu. Gabayan mibi yalati rufiti burgulatan. Namiak khalif mukhashi faati, war gabayar abeetin suqlele jufati.
We actually suffer a lot from the increase.
Poundi sudan yo dollari amerikato debisen, akmari nu khasarsi. Nesumattu yu nuwarri mi alabitateetin dollari inkafalo, khasara funjir. Anjennani yochufa yu gati goslamati wabitan. Gati miyati dabalu ba annani, chapi poundi sudan. Gatum demed idimajet, khalifan. Akko gay yoti mali jirena jiranetti, ser bulmata khamotum man sudan. Ummati saatiyene, uriban ki wafadda, dolari amerika gabaya ser inkamnelle ratanan, bitadda, banki nagadda jade diyo thallab set tananduf. Seri sunammu gati gazi, gati zaiti tif, gati chalai tif, gati nuwaan heddu marrolam meso tif dabale jed. Ugesimal bulti khadibin Al-Nayr Muhammad. Tanira tammu miya ladu firratti, karate dabalulleen akkarale chalra kondruf teyed.
Once all of that was declared, it's not applied yet.
One can choose how you marry to call labsan. Tatulla gammalen ketomne. Labsani ketofte jennana mo. Tunillen poundi khasara tatiyan. Warshan Sudan heddu khasare ujirabe. Warre ujechu jirullen gatiwaak sunin daetti akfeliti dabalat. Al-Hadi Muhadin war Sudan kesa suugi gabu khaysanam tok.
Most of the companies stopped the work and some companies that are still working.
Dabbile heddu tujiri warre ujit jirulleni harki ribba dabalate gurgurachu jir. Waltum yo yu debisani, hujin arkishan tamaya yu bat. Wanar bitti, burgati harki dibbati dabalani bitan. Rakwa kanatan keji rajan. Sudan, rakwa tanirati, United States ife. Emirate Arabatin, turbankan kees palasa ujirt. Amerikan barid duho sittu yu, Sudan. Jara nagar uuk allab de ufkaisa torsifti yetetti, warruji akkasitin shakitu dabalte dabdi. Maritana nammo akka, galmesun kees sabasan falachu ujirt Sudan. Achkei sabasani jennani, bife tuolinga bayra abachu dandetti. Jiren go mitta kabulle baufa dandetti.
Kada gajustanas Washington DC rakadabru radio segala Amerika saganta afano romoti. Saganta kenye radio ahadu FM sagaltame afur sadi ratis bode na gaudan desu. Afweain palama Kenya abana langa motumabi yeti president Kenyatan akapalama bi yeti bittim sangafa chun sirrini tuje chun morman. Justin Muturi wanti kun biyatti rakko keessa buuse jechuudhaan kaleessa ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti dubbatan Galmo Daawit Nairobi irraa gabaasaa qaba.
Justin Muturi afuyaa'in paarlaamaa Keeniyaa abbaan langaa mootummaa Keeniyaa David Maraga yaada isaan pirezidaantiin biyattii akka paarlaamaa Keeniyaa bittinsuuf dhiyeessan sirrii miti jedhan. Maragan paarlaamaan Keeniyaa heera biyattii keewwata 27 hojiirra oolchuu waan dideefi pirezidaantiin Keeniyaa 73 keessatti warra kana hojiirra ari'uu qabaa jechuun yaada dhiyeessanii jiru. Justin Muturi garuu yaadi kun yaada dabaatii jechuun mormu.
The action by the Right Honourable Chief Justice to advise His Excellency the President to, as aforesaid, is ill-advised, premature.
Akazidu Muturi. Gursi kabajamu abban langa presidenti biyetti tip diyesan wanna gaf kisa gabu muti. Gursa bilchina inkamne, seras kanyina inganne, biyalle burjaji kisa kambusuda. Kanafu koreen parlama biyetti abban langa buur rakko kana utu bekanu, gursa akkasiga gisa biyetti tip kennun zani sirri miti jada. Nimormas. Kanamale sabban langade mumara wihera motumma biyetti ratti, komi wallama yaman ratti baname manamurti olana Kenya jira chutu kobagabani, kanagodan, kanabgama Kenyan, yadi kun yada bilchina inkamne jenneet furuan nanti je chundu batane jiru.
It is therefore premature in our view for the Right Honourable Chief Justice to take this action.
Murteena bana langa motumma David Maraga, President Kenya Tagafatan, waike watad demiturba kahera motumma biyetti kisati era mejiru ratunda. herrikun namota bakkabu ummante so motumma feletaman kesta lama sedefan salan kitawu kabu jeda maragan herrikun ergeregge ganna kuran darbu parlaman biyetti so jitta kai ku himate dunniyatus dide rajechun president kenyatta misensuta parlama kan akapittim sangafatan presidentina wasawge sira kenyas gafi david maraga kan deggeran nelson havi presidentina wasawge sira kenya parlaman kenya jije kan afqadi amumiti isantu tigafata madursa jedan kalesa gafi david television kenya ktn jedamun walin yogegisan president kenyatta yoga fika na fudatani hojero ulchudisan maltuta ajenan tokofa ser parlaman biyetti basu fudata madaba lemme mudemni parlaman kenus niyafa sadeso mo ministeri malaka biyetti minda fi faida misizuta parlama afkafaluf dirkamne rejeruni ka ajechun devisan timmakena lalchise wajiru president uhuru kenyatta hagayona devin kenene gabas sagale america kalmudait nairobi
kada gaji tanas washington dc ra kada bru radio sagale america saganta fano remote chasan dandile balale africa iba hama virusin corona imadarra kairra dandamachu wagota sadi fudachu akamalu kannen wa industry kana be kan dubata jiru hatau male rakko sadarka dunya mudete kanan industry mi dame kun debise akatti yaduf hoji haraf addete yakkarorsu isata se jirajadama gabasani ta paul johannesburg rairgite tujubetu ees
biyon nitamsa ina virusi corona abuftatta figodani dangale sane cufani inna turanit dandilem balali africa batile hiddu franqame biyon inna balali egaluf qoppa ajran kanat dandim balali salpat bakkuwa abani kaun danda ane jedu ogeson industry kana galin dandi balali ra argamu tiqata inna dufef hegerensa malakata ubekamu abun dabala ademu sawan hubatani bati bitote sajal qabe balalsistot injinerota af mekanikota akkasumas ojjettota deggirsa kennan qofa utuntan jireñi namota miliyona sadif qapti sadita utu halamtu kesettu kufe waldadan di balali guddicha afrika fogana katan chris zawgantan akajedanit halle jur gamachi samiti
by the middle of April you had scheduled air traffic down at 95% below
hangawala kesabati eblat sadarkan quran ala barakumala mabdik jama saturerra gejibidandi balali ibarra harka sagantami shani akagacabuta ejra kanaf dandi wanbalali kun mala ittin mallaka qusatan qopesu turature mallaka qusachu fakkasumas basitikesu mala barbadu turature kanaf jech basitikesu mulinatti kan argamne bakka ijon mi dan irage kesa hujjettu ta saniti jedan balalsisa kanta an Kerry Bolwick sanasirritte beku afrikan kibba ugura imala biyolesa itullab sindura balalsisan woggota era aftajajilan kun balali afrika kibba kan biye kesa isaduma balali an kan umrin woggashanta misaddeti balalsisan kun akajedanit tajajilli sani kan woggar era wiyasana dabbachu saf lagar gaddera jedan
It was on the 15th of March. Yeah, actually I didn't know.
Bitote sakura shanture. Eye ugumatti balali ko isaduma akata embe kunture. Garme ko lalun qaba. Jeran. Hata umale zigwen talaka jeranitti kun industry chi jijjirama bu akabe sagochuf carrata umala. Dandi wan balali hangitoko akada dandi balali be kama arjit kanaka Ethiopia hunden buura kagejiba wanin jiratinif fe imeshale arditti ittifufin saqabu gutu tayyarota imaltota sa gara tayyarota mi afi aniti jijjirani wujadan industry kana ke satti dandi wanbalali humna nama addadda attamin akababal isan malada hajiran jidan karabjecha bati wan ittanan ke sa qalbi imaltota degisani hawachuf yada wan jiranif imaltoni hawan ega jiru
There's going to be a lot of marketing and convincing of the passengers that it is safe to fly and healthy to fly and obviously from that perspective
na kesatiga balalin imaltota amansisa tausa beksisuda akuma kanan durse gabajiru kesat gati balali bai e gatabe argudando jedan afrika kibba kesa balalin biye kesa hangabara kuma lama abdidemi tokko wala kesat jba akadandamma tutulma maniru balalin sararka dunya garu yero era fudata hanga barakuma lama abdik dami sadiyo kan tik dami afwit turu mala gare hojjetto ta abdin egan kesa tokku kan umrin wogadik dami saddeti barsisa balali keli slingers tokku
I think we are a very adaptable industry. If you look at
Nigeria, industry jatak amna jadi niada. Yo yero halila fulbana kul atoko ilal sarau bacu dan desa. Amma wamur tesur abu hidun wanjiruf nattefakata. Namoni nisodatu karu fulbana kul atoko halila shoro kesutabod. Industri kun bakka saat debi ejra. Bekta dan dambacu fogota lama fudate. Kanaf industri dan di bala liratif kanumatta ajadi niada. Bakka kenyat degna jeran.
Kun Radio Sagale America Saganta Afan Oromoti.
Kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calaqqisu sinif eessina.
Yitokko fakkeessatti United States mari seena qabdu jajjabduune biyyiddu gala bahaa lama wal taraarsite. Yoo tana Israa'eliif Bahreen sinuun duratti ammoo waldhab Israa'eliif UAE Emireeti Araba mariin fitte taraarsite. Qalbii nagaatiif wal qarqaarsa tanaani. Bahreen hariyyummaa Israa'el waliin qabdu wayyeeffachuu fe'ee jette. Akka kanaan jiree lachuuyyuu embaasii biyya walii keessatti banate ambaasaaddar illee walitti ergata. Geejjibtu yuuraallee walitti yaa'a. Achimmoo waan hedduu irratti waliigalan hojjechuu jalqaban. Fakkeenyaaf waan akka caasaa fayyaafa, daldala, teknooloojii, barnoota, nagaa fi qonnafa waliin qabaachuuf waliin hojjetan. Ganna 72 keessatti marroo lama qofa Israa'eliin wal taraaramuuf waliigalanii jedha pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Araar kana caaluu dhufuu jiraa jedhee irra gaddaa jedha pirezidaant Tiraamp. Wanni mirkanaa ammoo araarii Bahreenii fi UAE Israa'eliif Paalestaayin illee nagaa qajeela kan hundi jabeeffateen dhufuu danda'a. Rakkoof gaargalii ganna hurni hedduuti asitti jidduu gala bahaa nagaa dhuufaani ganna sadeen dabran keessa guddoo wayyaa'ee jedha pirezidaant Tiraamp. Jarwaayila keenya lama walaman siimne itti wal qarqaarree ICC fi seer jarii biyyaan bulchuu fedha harki 100 balleessine warri maqaa islaamaatiin nagaa nam dhowwuu fedhullee eenyufaa akka ta'e qajeelchinee beenne diideessine beekanne. Tanaaf ammaanta naannoo haga addunyaatti biyyooti wal qarqaaranii egeree dansaa waliin qabaachuu fi warra hammeenni labsulloof keessa baasuuf wal dhaqan jedha. Pirezidaant Tiraamp bulchoota Israa'eliif Bahreeniin jabeen waan irratti wal dhabdan falachuuf walii galtaniin seenaa hojjetanii jedhee galata galcheef.
Their leadership is proving that the future can be filled with hope and does not need to be predetermined by
Bulchiinsi isaanii egeri abdii malee egeri waraan durii irratti yayyabamu qabaachuu akka hin feene agarsiisuu jira. Lakkuun biyyootii hedduun hariyyummaa isaanii Israa'el walii wayyeeffataniif yoo sanallee ariifataniitiin wayyeeffachuu deemaniin naannoon tuni laf nageellee fi ta guddatu ta adeemti jedha. United States akkuma durii yoo ummatii jidduu gala bahaa jireen abdiin hedduun dura mul'atu qabaachuuf hojjetu waliin dhaabatti.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata United States calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu. Asirratti raawwata qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenya nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.